doorashadii maalintii shalay ahayd codaynteeda looga dareeray magaalada Tangaarisa isla markaana ahayd mid ku celisa ayaa natiijadeeda la shaaciyay 4:00 subaxnimo iyo qadar daqiiqado taas oo ku guuleystay Deeqow Maxamuud Barrow oo ka socday xisbiga UDA oo hoggaaminaya madaxweynaha dalka William Ruto Cabdi Yunis Maxamed oo ah wakiilka gudiga doorashooyinka xuduudaha dalka IEBC u qaabilsan degan baarlamaaneedkan Garissa ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadan
Ahmed Muhiddin Abdul Rashid gathered 24. Amin Abdi Faisal gathered 447 valid votes. Barrow Deeqow Maxamuud gathered 11,572 valid votes. Dalal Nasir Maxamuud gathered 8,158 valid votes. Muhammad Abdikim Osman got 59 valid votes. Noor Ibrahim Malo Shuriye got 840 valid votes. I therefore announce Barrow Deeqow Maxamuud, who gathered 11,572 as the winner for this by-election of Garissa Township constituency.
Majad Deeqow Maxamuud Barrow xilibanka cusub ee Garissa Township ayaa warbaahinta istaa oo warramay dareenkiisa asagoona sidoo kale u mahadceliyay qof kasta oo soo garab istaagay asagoona sidoo kale u mahadnaqay musharrixiinta la tartamay ee madaxweynaha wadanka
waxaan u mahadcelinayaa umada soo dooratay ee Garis waxaan u mahadcelinayaa tiimkii idisoo dhisaayay oo committee-geyga ahaa waxaan u mahadcelinayaa dawladda madaxweynaha wadanka oo ma aragtay xisbiga u weyn xisbiga ku soo istaagay u weyna waxaan u mahadcelinaa nimankan IBC oo ma aragtay shaqada fiican ay qabteen iyo ciidamada ma aragtay amanka sugo oo ma aragtay shaqo fiican qabteen waxaan u mahadcelinaa walaalaheen ila tartamayeen oo ma aragtay aqbaleen inay ma aragtay guushi aan helay marka waxa mahads kale umada islaanka umada Garigaaris muslimiya galbu wuxuu ahaa oo maanta kurada isiyay intaasan maanta hadal ku soo koobaya assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
dhankiisa Nasir Maxamed Dolaal Joflo oo ahaa musharrixii kaalinta labaad soo galay ayaa u hambaliyay xilibaanka la doortay
I am here today to acknowledge the victory of Deeqow Barrow as the MP elect
si kastaba ha noqotee kursigan uu haatan ku guuleystay Deeqow Maxamuud Barrow ayaa banaanaaday kadib markii xilibaankii ku fadhiyay ee Aadan Barre Ducaale uu madaxweynaha qaranka William Ruto u magacaabay wasiirka difaaca ee dalka Bishaar Axmed Daqane warbaahinta Star Garissa